unesocial asekhathi sifane la semphakathi ayisona khona ke social asekhathi
lela semphakathi
yoga yasekhathi
lela semphakathi
social asekhathi
ayina emphakathi nimi
sini lapha ekhathi
phakathi emphakathi
social asekhathi
lela semphakathi
yoga yasekhathi
lela semphakathi
social asekhathi
ayina emphakathi nimi
sini lapha ekhathi
phakathi emphakathi
Phakathi emahlathini yes ngisemishini njengeqabane emphakathini athi yes ngisesistimini khama flashile abangibona abantu abaningi ngiku automatic mode ingakho imost efile that's a military flow 16 uphela usufile nama military codes denning nawe civilian asihloniphi hip hop nonke nibe neminute I'm not stopping mfuna ukuze nginqede so I went on umdlalo wecricket umzame sanem lock and load njengepistol yezwa kuthi uyisosha khona vele lokushi Punch ishawa ngabo notlawa qhamuka eforsini sihlangane ebasini umphakathi uhlangane ekempini sise campini nina nihlukaniswa ama section walinse femini ama social on a mission sonke sine skill mina uzongibona nge passion landa umthina itsunami right after depression I pull up escas we never pretending ibekwa njobe injalo propaganda then came in shange ivalwa nisagcwala nifila
ep gcwala nge social asemphakathini
lela sehlathini
inyoka yasemphakathini
Yasekhathi
isoshala lasemphakathini
nami nayehlathi
sini lapha ehlathini
phakathi emahlathini
isoshala lasemphakathini
nelasehlathi
inyoka yasemphakathini
neyasehlathi
isoshala lasemphakathini
nami nayehlathi
sami sini lapha ehlathini
phakathi emahlathini
sivuka sulubuso silohle insimbi sishone khona
shone
kuhamba amakwata amabili sidlule sifele
khona
igoni gwinya wrong yazi mina ngihambule mase ningene phaketheni iqale lapha itrouble mofuna ngikufundise ufike ungivale la nejungle ninabelandwa womalume mina ngigadwa kagogo hlapa ngona amabhadi ntwana nishayelwa isibongo angeke ngitshaje abantu ukuthi ngithanda ukuza ngesibongo angabi nje ngisineka gaza ngihleke ngahlekisa bengithi ngizoye embali sebengifuqela usulumane nomunye uzenza undoda ngizwile waqabula isidabane obabuza ngotsunami lonje inkunze eblamane obuza bangaziyo ngabhubhisa inqwaba ebhasini nobrick uyazi mina ngihlezi ngigile imanga esitratini ongibiza nje ngizovela ngingazeke ngaxeke emashini angisawenzi nama-fiction ngikhethe iphele emasini
khona nge-social yasekhathini
nelasemphakathini
inyoka yasekhathini
neyasemphakathini
i-social yasekhathini
ayina emphakathini mina
sini lapha ehlathini
phakathi emphakathini
i-social yasekhathini
nelasemphakathini